Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe ono e jaam eɗen goni hannde ne aljumaare noga e jetti lewru février hitande 2020 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima Silima capaɗe nayyi e joyi Ousmane Niale pulɗo kabaruji ɗo Mamadi Keita to ɓoggui jande to sakiraɓe on kumpitata wiide ambassadeur Mali li leydi France noddama warta yoppo golle caggal ko hayfi soldats en barkane fa hakkillaji mbaltine e ministre Mali kuminiɗo hajuji Mali gonɗi sella yeeyi beeta ko Paris fedde kumaninde jokkintingol golleji kaldal gadangal ngal baali cinjininde ɗe ɓami aadi yettininde fandaji kumanaɗi ɗi ɗum waɗi lebbatu capantati e jettaɓo fedde CSA nde ñaw coronavirus docteur en Mali gaɗi noddago wiide keeri leydi meɗen ndi kayɓe fa gasa caggal ko ñaw o mata ley leydi Nigeria yeɗi woni sembe kabaruji kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗade studio Tamani. Haifugol ambassadeur Mali le leydi France waɗi fewde e soldats en barkane nawi sanne kanankoɓe leydi France ndi ambassadeur o wiyama warta le leydi meɗen ti o yoppa golle jaati fa jaati ministre kuminiɗo hakkunde Mali e leyɗe goɗɗe yeeyi Paris beeta ko o haltidinde e kanankoɓe leydi ndi fa waltina hakkillaji mabɓe fa ɓeydoreɗen fam keɗɗen Oumar Waygallo.
Kanko ambassadeur leydi Mali ndi le leydi France tumani Jimmy Diallo o holliti wiide soldats en gomɓe le leydi France ndi wala fu ko gondi e gollude le leydi Mali ndi so wona en jahila ko kañe ko nandi e muɗum. Oɗo keɗaɗo leydi Mali ndi le leydi France ndi o ɓeydili hen du wiide ɓe ɓeydu jiɓɓude leydi ndi tan. O wi Bamako ɗo sa yeehi soldats en France koɓɓe sina ana desini dow terɗe muɗum en wala fu ko gollata ko arme hani gollude. Kaɗo haalo haali ɗum wakkande heƴaɓe leyɗele G5 Sahel wonɓe le leydi France ndi nodda le suudu sénateur en le leydi France. Le onɗo wattu fu yimɓele France koɓɓe jaabimo kanko ministre kuminiɗo kabaru kaɓorde le leydi France ndi noddirteɗo docteur Florence Perli o wi ko oɗo gorko haali ko yo ɗum wona gonga yo haalaji ten ɗum haali wala fu ɗo ɗum haɓɓi. O wi hidu France ana wonde waddo hen imma daraji ɗi yella koɓe gadno le batuji mabɓe ƴaɓɓino ɗi ko fan heɓa tabede. Caggal ko ngal ɗon lural waɗi hakkunde mabɓe ko kanko ministre kuminiɗo hakkunde Mali e leyɗele goɗɗo o yettiki le leydi Paris ndi beete hannden. Micciteɗen wi ɗum waɗi caggal nde Emmanuel Macron nodduno président ngaɓe gomɓe le G5 Sahel ɓe nokku noddirteɗo po o wi fo laɓɓinano golleji France ɗi gori saabi de micciteɗen wiide immadaraji kewɗi gaɗino le nokku o hollitinde wiide France wala fu ko gollata le leyɗele Sahel ɗe sona ɓeydude jiɓude nokkule ɗe tan.
O kabaru ana wawi wadde tiɗal hakkunde France e Mali dow addeji ɓamaɗi hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi ɗum woni e hakkillo seeɓa hakkille en yogaɓe andiɓe kabaru politique e wiɓe honjotoɓe haalaga o kananke haali ana holla wiide fa hannden ko France watta dow haɓgol e terrorisme le Sahel ngel take ɗo hani keɗe ko Ali Tunkara wi Fati Yatara dow faccitago Oumar Waygallo.
Ɗum wonnoɗo wala fo komo suuɗi dow hen hono golleji politique France ɗi gorrino tan mo haaliri. Neɗɗo ana andi ila ɓe mari leydi ndi fa ɓe jotti ñalawma hannden o no leydi France ndi worri ɗum wonono ko ɓangguini ko golleji mabɓe ɗi juɓɓaki dow lefol Sahel ngel fu ko nayiri banggal militaire en. Ɗum waɗi so ambassadeur o ɗo fammini hono ɗum worrino. Wattu joni e maati tiɗalaji ana ko hollititta wiide yimɓele ɓe fu pota kay. Ɗum waɗi so kamɓe jogiɓe bawɗe ɓe eɓe jogi tiɗallaji sanne ko nayiri banggal haɓude e guɓe ɗe saabi de ɓe pondata leyɗele ɗe ɓe mbi ɓe gari faabade.
Sakiraɓe ando soɗo jiɗi ɓeydarade famuɗi kabaruji foɗo mbawi heɓude ɗi dow WhatsApp dow numéro 76 62 88 51. Oɗo mbawi du noddude mere mere dow o numéro wiyamo 37 321. Wirfitagol larme moƴƴintinaɗo yawnugol golleji himmiji dartaɗi le batu dialogue national inclusif o wattugol rewɓe koyɗe muɓɓen fa jaam heɓe hono ɗe toɓɓe e nandore muɗum haala le batu capanɗe tati e jettoɓo fedde jukkitittode kaldal gaɗangal fa jaam heɓe ngal. Jonde nde waɗi keñen ɗo Bamako ɗo gueɗe ɗe kollitiwiɗe gaɗan ko mbawi fu fa fandaji tewteteɗi ɗi laato fa ɓeydoreɗen famu keɗɗen Mumin Sende Boy Ali Sisi.
Kawritagal laatike sababu ɓe miijo dow yaagolla manngal paɗe lalinaaɗo kambar mum kanƴe ewtude kabaruuji tabbugolla talkuru kawral ngal. Yo ɗum ministre humanɗiɗo kabaru jam e DRE e dewrintinal Lassine Boire holliti wiide
toɓɓere ɗiɗo ɓaare nafoonde woni keɓal mbawɗo waddude yirweere duumiine kalɗo haala nafa ko woni kaldal kawral ngal e juuɗe yimɓele ɓe fuu haala waajibi haala keɓal. Toɓɓere tato ɓaande woni hono min mbaawi waɗde yalla rewɓe ana heɓa darde mawnde ne golliɗi daraniiɗi ɗowtude kaldal kawral kawrangal
horejo fedde hay bo wotta bugol talkur kawrangal anandarda e kala gubbe de fu betinno pati golleji di taada kasen e wima ko kawritangala nafamun anamawni e nokkule kewdi yo dum bwalim chebeyi horejo sesa holiti wide
ngal jidal anawawi ewrede datol go sabi o yalti le datol momi andi ila lebbi jeegon joni parti ngaji fu ana he be be gondi e imma daragol fa hande
kejabe fedde sema silmini yirwere gadaadi be koliti wide be tinnoto yella idun tabbe fa golleji talkuru jam e de erengal ana yara yeso yo dum musa ag ataher halano sesa holiti wide
landi kasin dina ad sanne di min pewti sabi won jawdi etotoni million ay teme tati lady norvege hoki ko ana wawi wallude men wattude rewbe le gollirdi darani ni dowtude kaldal kawrangal e nafa leendi
andon wide kejabe platform ana wonno e kawrital sesangal kabe jalti kambar ko ben dewray du kaldadi
Union Africaine ana anni neddude soldats en ujinaji taton le isa hengel fedde de holliti dum kenyen de holliti dum alkamisare kenyen fanda mun e wi'a yo daranal sakade lanyugul jaddinkobe e rafinde nagu gondude hebude le lefungul e wi honjotobe yo gabe go hakkilo ana hani yettede fayse lati dum taadi wadede ko lati fu be sebo hakkil en kolliti wiide be soldats ainsi ni ngari fu ana kani ko golle mu ben yo fa ndarono habude e terroriste en pati ngara fa wi ndaroto tan hakkunde kede ko Ibrahima Eli Dikko wi Elizabeth Wallet Mohamed do faccitango Mohamed Samasiko
e hakkilo am min kay kaɗo anya na hani yettere sanne ka noon ittaɗi sanne saabi tiɗal leydi Mali ndi fuɗɗi e ley hitande 2012 gilanden wonko pelle Union Africaine CDAO kaali ka wala ko golla batte rafi bawɗe runde Afrique faabade leydi Mali ndi ɓuuri foof banggal manggal paɗe en nden woni ko leydi France ndi waɗi imadara eɗen mbawi wiide jaati kay taade fele imadara santi wasa waɗede yila amen kay kamɓe habitiɓe neldeteɓeɓe kinno haɓɓo saabi ɗum woni komi kasidini wakkat juno o wona fi heɓotoɓe garoɓe tan nadde hakkunde yimɓe min mila souvent ko ɗum wawi waltude ley alhaali o ka noon yo faaba runde Afrique fewde leydi runde nde ana hanno so embassy on ɗon nokku o noddan woɓɓe warde faabade en hulta wiide runde Afrique no jogui anniya daranade kulle ɗe nden no faabade leyɗe runde Afrique ɗe wadde imadara fewde e kala ko woni guidali yo tafon guidali mo kedde annar nduf ka ɗum mo runde Afrique
mondial mais aussi d'abord africaine
hollitama wiyede ñaw coronavirus o nangi neɗɗo Nigeria goto joni woni arande fa ñaw o mate leyleyɗe saharaɗe illa o ɓangi lebbi kewɗi joni ley leydi Sin ley o wattu goto leydi Arabie Saoudite wi hijjoɓe jaata ley leydi muɗum o kabaru welay yimɓe Mali Sanne fa ɓeydore ene fama keɗen Mamadou Samba Sikou Oumar Waygallo
caggal ko neɗɗo goto tawarama geyi ñaw coronavirus to Nigeria to dunko en kabar muɗum dardi lamkoɓeɓe yo sembinna dabreji haybugol oɗo ñaw o keɗɗanna docteur Amsitu Cissé infectiologue
gonga jaati oɗo ñaw waɗɗa en ñalawma hande o miɗi mila ɗati jaltinama dow hen ɗati nayiriɗi banggal laaɓal ɗiɗo ɗati ana gondi tabere to ndiwoji ɗi koɗata to kañe narude le leydi ndi fuuro oɗo ñaw yomo ñaw jawɗo raɓude sanne ɗum waɗi somin mbihi dow o yarta kañe hendu feso neɗɗo sela e ɗojjude bangge ma tan wawi raɓude ma honno ñaw rameru momin noddir tuberculose o worri noon
fayso wakkati joni o fay goto tawraka oɗo ñaw nder leydi Mali kuteji muɗum kay fuɗɗima matede ɓuuri foof caggal ko leydi harameni darni tafun kala ko woni dawol hijjoɓe ɓe yo dabare mo agence voage ngaji ɗi matti sanne keɗɗana bourima so gollowo agence voage
ko nayiri banggal biye ngaji ɗi ɗum wala tiɗalla saabi de biye kaɗo wawi wayltinde ɗum nde jiɗɗa fur wattu joni o ko nayiri banggal visa ngaji ɗi yimɓele gomɓe le leydi haramayen ndi miɗen gonde haldude mabɓe saabi de toon bureau o woni ɗum duttiɗalla o heɓante jogole inchallah
oɗo ñaw jiitaɗo ley leydi Chine aɗa wara lebbi seeɗe hannde coronavirus o naati le ruuɗe joyi adunar ndu fof hankasin fedde OMSK holti wiide yo ñaw bonɗo kanɗo jaati majjinede
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sakiraɓe kabaruji gonɗi ley région ngaji meɗen iɗen jaran ley laamu gawo yimɓeɓe anda ko goni kerteke camion lumankoɓe goto ɗum waɗi keñen wataguna dow pon wataguna onni ko gonɗo ley cercle en songo neɓe kolliti wiide neɗɗo goto hedde ke hen ɓe yimɓeɓe toon ɓe kollitide bandeji ɗi cuuɗinoɗi ley pon o cakkiti juwi e lumankoɓeɓe ɓe kolliti wiide du ko yaata lebbi ɗiɗi joni militaire noon manggal paɗe fou wala to wataguna to ko yata dakiji noga e ciuta illa noga e nay lewru fevrier ndule ngendi noddire tende soro kaware e gono ko gondo le ko men nonon ko en himbe be anda goni kanyu ngadi o golle e wi himbe ton dakiji cunene dakiji ngujjadi di nabirama hedde cercle 100 e collectivité du ko buri dakiji temedere wono cunene no woni jabbintedi do mayo flavor machine ngoddo we ko benedirta bakdo e collectivité du dakiji ko sutete anen dakiji anan gujje woto fulle gelle gonde le po cercle Aminata Goita woni médecin chef do ni horejo suudu doktoro noddi suudu doktoro sigaso holitama wiyede hokkama kenya genari hollitinde wiide kanko woni burdo gollinde gollirinde do labal e gollobe laamu malifu yambere hitande 2019 o subama le ko buri nanugo le ko buri bamabe ujunaji nayo le mali e mangal mudu fu gol subugol ana fawido habgol e yurku yurkoji ko ONG akuntay bileti labba watta do projet mudu noddir integrity icon kana ko be sigaso e kany e kana ko be sigabe hewbe kawri hen e de yambere kany e rewbe wobbe garbe faba dem sekirabe ko dudi kabaruji ka kedde hedade yewtirande anwodi wassalam